na 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 na. Babaje umutima kasindura amaguru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze ushaka this way yo kakajwi kawe ndumva kacye nkorora nanjye nkikiriza ngasanga indirimbo mu matwi yanjye na 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 kweza baby.